tun radoni sagale amerikat saganta radoni sagale amerika wutata gijimata galgal saati la mawrakka hak saati sadit metrbandi didemishani tv soddomi tokkerot washington dc rasani da barsin kwarra mantan jalgam arguyan jimaata gurrandala namo kudani sagal bari kum lama afkudani jahati kopiten vio afan remote in washington dc rasani dabru jirtu jagasu jirtani sangalate fenna kamoltan ansora laket sanke sumes
kano dudubisu antu jube horati hogganonni party congress federal oromo yero lamataf mana murtit yatan
kamkhani namo hirir mormi oromia ardati hararge baha kesa shawalita kesa ullagga kesa arsilita tifi odu gargara qamna wana rasani kopesin kesa hakto ko debi motumalle ham tokko ni rattargane tijira odun jalqabna tujube
kan eenya kanato annajala olan hogganonni party congress federalawa oromo obbo baqqala garba dejene xafaf add fellequ fa dabalate namonni kudaralama yero lamata farqamana murti federala daddech aradat tiyatani jiran tigistu gamme gare abukato sani ke satok obbo ondimu ibsa house of state jirti
baqqala garba jedani dejene xafa jedani jassa dinqa jedani addisu bullalla jedani isan kunni worra marari oromo federalist congress idati nama kubalama tu diyate nama kubalama kanayu thara thara dan darabo darabo dabro dabro dan de chara dagate fal mandera gara policy ti won ti diyate wonna kana kana wajjanne fakkenna fi gecho ta sane lafune de deline or so shakawa kana gafanne amma mo tin wase dibrabba isani gena to matta diga gecho ta yani wokin namo ta san biyala oli won kunam ti ta sisan oraka interpretio fini kanu kenan gafata jira kan kana fakkatu fi akasumat mo technically jira wanu habedi bella maguyad jami sadeti musenna jira ni animo mamillon ko urga hidamani guya shantani jaoli hamma kana ke satti namota kana isaku worra party ge gesaturani worra finfinne kana jira ni ja furi e gun dizkama moti erga imanna ni sane gatte jati mirjuwa bi egamu fi andandau fi akamir duwabina e game gannadi famani jede ngafate policy kimbo kuntawun qabu jede marmari ne amati debi stage nani mo da dakani mirgiyo do ni matamin jala magutu jendan da dakima nan jede dakati kun dakata bella no qabu ko fa dakata bella no guya bella ma diddami as dadde diddami sadde qabu male wa am za ojaten dandawu kanafu dakata brat ratti gafata nan jede ani lega maamil duko kin karra yakika yawata be yede oromia ke satti isan jirata oromia fi edeki kunille lale danda mulale danda u kanje dugafi seralle ti be sentre kanon da dadde tabrat ratti ga fatta dadde kana ratti ga ani
obo bakala garba odo hidamin dura u kubsata turani irga senani halli fayasani mal fakata ro lalto
mana mutti ke satti bakala fulisa ba e dallana da golgola ya da fulisa golgola da dubbachu lendan de ne wanti kin ka bena fakkata umanni baaye gara nama ibato ko inda wori amma cittar game maatin dasta maatin bakkala maatin dajale maatin jarunda tu manni giddin gutun ture garu anato fakkatu de ne border da bukaton to kolle ne ordo fein se ne annama ku dama ka buwani ka gode fi hanni tiko inso gati da figale ganni kenya inso gata de ta odo odo majari si tindubanne halli jarri policy wa tusu khane sade mani tusu khane sade tum difalola mutu sawande mani nanin sodat
hogana ngare mormitu uganda kize kiza pazije bayin filando president yoweri museveni tanun dorgomu sane erga dagahame bod har ayro lamata afto annajala olan kanneni janar gana kajalanit policyin pazije f misen sota party sane ijo wajira party cha kan kampala jurura fagesani bill sasanatimmo hogganonni tuuta oduuf ibsa kennuuf utuu qophaa jirani poolisiin gaazii imimmaansutti biifuunsaa dhagaameera bayin duraanii kafilannoo ugaandaa akka mul'isutti pirezidaanti Museveniin dhibbarraa harka 62 sagalee argachuudhaan kan dhibbarraa harka 32 argatan basiijee dursaa jiran. Gareen doktoroonni daangaan hin uggurree kellaaleen tokkummaa mootummootaa keessaa kan hojjetan kasudan kibba mana jireenya saani ke satta halela muda balate halela rawotame namonni 18 du beeksise jira gabaasa keella malakal gamalalen duran kakamisa darbe gabaasame namota torba du ejedame ture garen kuna kajedutto jettonni salama keella duma sana keessa hospitala jiru keessa ojjeta turan dubbi mangare Dr. Without Borders Marcus Bachmana kajedanit garen ogeesota fayya alkangutu mado halela sanan midaman torba tami sadi wal anabulan reddun sani rasasan halelaman halelan sun walittbu insa hawasa dinkaf shiluk giddut kaen taumbe kamera kadagefat Tajutan Radio Sagale America Saganta Fan Oromoti. Mumichu Ministera Britain David Cameron Hegere Biyesani Gamta Europa Kesa Trushe Lal Chisemariachuf Angota Gamti Chawalin Har Olar Ganiru. Hoganuna Europa Hegere Britain Misensumar and Truf Isu Akasumas Rakko Kolugal Tumal Alchise Gumi Guyo Talama Kabrasal Serat Maria Tajran President in Parlama Europa Martin Schulz Tuta Oduf Akepsanit to Gumin Sul Aka Akikamit Har at Muramajet Ani Kanabdatanta Ubexisan Odun Amaf Kamukanuma.
Tamatan jaga sujud tentu rado ni VOA seganta fan romoti kopi hirirat dabar. Hirirat dati shawadia kesa ambo arsilita horro guduru hararge bahan akam tefi udu gar gara kamna gara ambo tinjal kamna jalan ne.
Magala ambo kesa tarra lubbunna mad abamu fi manni amala sirresa gubachu jiratto nipsa nijiru.
Magala ambo kesa tikana matate yara wani bacina maga dibi zuana jaya batu te dana mana baratoni mana barunka waro mana barunka kala kala mata ambo irira bani dana bani ente kala kabi wari federala ukata egalani kana batu jole gara apri wala kana lulu kutani mucan toko muri sawa dasa gal makasa ga masin kamanya mucan dasa kai tiani mana barunka waro kundra tiru kutani Mana sila saya pun tu juga ambil kom. Hari itu atau muka sama malai dah mati terlepas masa era gara sana cina satu mati oleh kerjain hari udah mati nang guru udah undul tina ni tak aja kita lagal dua elsa tak ada kami ni kita lagatin tak aja.
Muka saya rojer amu gamu tak kau muka sama gamu oleh tiru muka sujur.
Arah isan waktu muka arah isan macam jadi umur umur tiru muka sama kami cara kita terisi ada ni kecil lagi dua minit ada semua muka kami terisi.
Magalah kesamo.
Magala butun saya tiada baca. Magali butun saya wanti dekam juga. Mata mari wajib mal malam mana dapat kaca itu jadiu.
Sansi lah morak esajuru.
Morak esajuru. Ama morak esabani. Jalan lagi kaca juga.
Mani hirasu nenek gubat emu gubat cun sada batera.
Malah bati ama wanti dekamera. Ija amsu sada dagang batera jadi mal wajaru mati ni sini ya. Inawan nega hari magala bicara. Inawan nema mati juga. Tapi pemandiran bayi nama sejitu.
Warihid amejuru o laniru?
Malu rey kana idam makana kisemesham kana kuka ufeza olu dandau.
Garu wanti fatti beka menjuru?
Mamma tu wanti beka menjuru garu hala ajari magali bukasa mali minbaka dukanaira mtu yejira jira mjechuri ndandamu waka waye kukisa.
Amma namna chikesa juru malakata ye wanti beka munjuru namnit amejuru?
Mbame. Ini ni wajen la le malay mas wajen la rudanda macam ni semua mas kami cila la rudanda bayul fatara boleh jen tak cuci tak cuci bayar.
Warana kena durar kita ni benihara kan mula tujra.
Warana macam ambat ini wajen ni rudanda mas sama warana jira warra bubur balai kan mas kalakai rajin ni betul mas kita ni puli bani ada ni kita ni macam ni rapi kan walai namu tak ada ni kan sama warna makan ah warna argan ni hindi ni kata warra gambel la sama mal la fakatu. Ambo kesi jira jatuhin nanda, mani makina, ada ni makina, kamu ni bajaji, kamu malin lagat siapa kadi mani dia aja lah, magalah kesi aja lah. Jolek apa teh, ori apa teh, kan aja. Ni amma dende seperti, ama ni lala tu tamma dende seperti, bunum tu nama matukur, amma hapus tu nu iya, na kan? Karena ramalan, wanan jira, dapat kan kamu mah.
jirata kabranis kan janargan akajjechudan mirkanesan
yana sati toko rakanya mare sati nama gubarat amma bakni ufe joleni babagatte mana baru sati jole dari usani yenan foto babatani muja wagga sagali ajerani obore tin mo ka wagga kula toko arkite national kamura pesendro kudani na arse yanti ishin indone ishin gesti kesa jira nasana fi garo sitala gesa niro ishin mo baru gite jira kesa kadani nanu ఫిలమ్లో జాని పీకే చాలానికి నాలో గలగట్లనకి జోళ్ళు తలమరుగుతనేరు అని కళ్ళు కాదు కాలిన గేరు ఇంకా జంతుయ బాకసని తుక్సి వరాన దాన్నే అమ్మమ్మో డెసిడిలే కచ్చలే అమ్మో కదిరుకి మనిషి రేసేమో గుగ్గుబాయి తుక్సి వరాన్ని రాబట కౌమన్ లాగే రసాన్ని తుక్సి పొక్కటే తుసి కానీ కావాలని అమ్మాది గుగ్గుబాయి అని kan jemzi kan kai da turera idasi wai ma wanda kana kai amani jirani singiru wari ni akata sare gogurani silpuna mota kan kai jiru acike sa kan jiru jira mana mota gara kuma fa yi wai to jira acike sa ma mani chai ra tu gani ma umma ni mudati aga ni ke ya le marse e ga jira karro ko ta mani sa jira da ni akati yo fira banani ba ni singiru isani mo rasa di sati kata kata ni gubajiru iya jiru amma iyo da kuna wara na da basha iya ma tuk sini zara abali ya chana ma kube ma jema tu kumare ni karaba ni kisi kire kubare ya hungu waru ma te jira da tu nisha wa tuan nungu re kubu dan da amale kuma meka mu ufiya jisa ni la ki saan ma tuwana jisi ya takara wana jisa na kuwa jira umtana luta ya male saan ma tu kubu amale umtu nani umma narumo ande sere kubu jiru
Ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa waliin gaaffiif deebii bal'aa gaggeesseen jira. San gidduutti waa'ee amboo quba qabduuyin jedheen. Odeeffannoo waan hin qabne irratti marii gaggeessuu hin danda'uu naan jedhaniiru. Godina Arsii Lixaa keessatti haala har'a ture namoon jiraataa magaalaa Shaashamannee gaafateera.
Kasmati girani uranne mo yararatti naadai turuf eddo jeda muratti baadi arra jechoda namonille hirirabani jayani tini biroisani kanganda jechoda achittina mani rira kana kesatti ero tigayani federalatti biblali faniti ra amma baadi arra ganna mekanas worama gala kesijurusi walittika bani tumalitani nachi
enyu tu kaba
federalotu tu kaba
kabani mare datge sanjechuda
kubijiruna fasani litani ne
nama hunduma mo
kabanili tan worrachi nanno sunda batar hunduma ga nanno gandasani kabani de mani edammo eddo saditti shagulle eddo jedamu tokkofi borata eddo jedamu eddo shasha jedamu tokkotti mana gubani wachi kesujuru kesa gajji sani lafatti jijji sani magala jirani samaga saditti bilbele nije nani no magala fu ngene yu dufundan denno isinda kabundan denno dan detane urrado ga ajirani ditti gadde bisani ranjirani ganama kana wodageenno
manni gubate kun mana kam motummaati mo mana kamiti
kam motummaati ganda waajira yechoda
waajira motumma
waajira yechoda ganda ganda baade aratti bakka saditti gubanirani
esa
haulo shagulle fi do shasha jedamu
kun martinu arsili taqeesa
nanno shasha manne yechoda ana shasha manne keesa turottettisi namnichi tokko bombii harkaa qabaa dhoossatee harkatti qabateera ummata kanatti darbuu fi irra buqqifateetuma ummaticha dhufeetu hiriira yaa'eruuttitti uduu darbaaru isatti garagalee isa do'eeti harka isaa irraa mure mana yaalaa seensaan hiranii amma isa
maaliin hojiin isaa namni kun
qotee bulaadha abbaan isaa ammoo meeshaa kilaashii harkaa qabaa kilaashiidhaan dhukaasa ummatatti banee ture kana keessa ammoo federaalliin dhufe ummanni cinaan irraa oldachee namoota cinaannoo san jiruun guuranii lixaniini mana hidhaa galchan amma ammoo magaalatti gaddachaanii magaalaa jiranii waraanni
magaalaa Shaashamanne
magaalaa Kuyyara marsanii akkasitti keessa taa'aran nama karaa kana hin bahina jedhaa dhoggaati waajira isaanii afuuttillee akka namni dhiyaanne dhoogganii akkasitti jiru konkolaataa sadiitu jira achi amma naannoo san ganda Shaashamannee ganda duwwaaf tokko keessattillee akkasuma lulumarra jiranii kabaaroos kan inshaallaa akkasumatti kan itti fufe aanaa Arsii Nageellee keessattis iddoo waajira isaaniitti gubantu jira achi baadiyaa keessa edha jechuudha sunis do matar wajira mutujira kanada laga nirani
nana kofalefat engada hiririge gefame achitti tarkanfi umnoni motuma fudatanin barsisa to ko barata to ko dabalate namoni duwani u kajeru daga mature amma halachi juru malte
kabrasi duera jirani kabrasi injira barsisa to ko fadun sel kamada elle ba yetu jira jirani adasitti mofu feera jiran kofaleke satti magala jeke satti mo manhe da to ko chabe achike sa lama ya era guya lama napoti yechoda magala ke sa kajiru mo inchabne mo du san charsu fada fitti du farani unne mod magune kan etia eti du kasatti banani akasitti ufratti do gatatu maturani tuma du batti dachan
bakkaddaati walitti buinsa daddaatu jira arsi li taake set malinni gaafin ummanni gaafata jiru
motumman kunnu cunqursara cunu hidara nu ajje sara embar bandu motumma kana la fanurra gatatin abba kabenya di latara namni hidame kennalle tasuma kanuman kai dena merulle hanu hikamu hayau kan eddo bralle fidani raninjira ka dofamani wogaba e turaniran kunninille akanu banjada tu guman barattota ke nanu ha bafamu seirati namonne ajje sananu dia tanida
haye guddan sigala tomsa debsana kenni te kanaf
shatle ba e singala te fada
obogetacho radda hala godin arsi ke sa kan ilalen kan dubatan qab
yetedaraju yetataku ቡድኖች ማሳዎችን ያቃጠሉ የህዝብ ደን ህዝብ በላቡ በጠረቱ መልሶ እንዲያገግም ያደረገው አካባቢ ያቃጠሉ
ገረን ጉርማኒ ህጣታን ኦይሩ ጉባ ቦሶና ኡመን ደፍቀሳቲን ዴብሴ ሚሶምሴ ጉባ ደደብሳስ በርበዴ ሳጅሩ ዳበቶኒ ሰከሱማ በርበዳኒሩ ራያ ፖሊሲ ፊ ፖሊሲን እቱ ገመሰናን ነቀብን ኡመተቱ ጀልቀበ ሶቺ ከነ ፈሻል ሲሲ ሶቸ ኤጀዳን ጎቺ ኩን ጋፊ ኡመን ኦሮሞ አከምርጋት ጉያ ጉያን ካሱ ወሊን ጎንኩማ ከወሊን ቀበነ ጎቸ በዲሳፍ በርበዴሱ አዳፍ ሰፉ ኦሮሞ ጅን ሂደታን ቀምነዳ ሆጂ አከሲ ገረን ሂደታን ካንገገሰን ገሬ ሰባ ሰባፍ ሰብለሞተ ብራፍ ከበጃ ተኮለ ሂንቀምነኒ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ የሮ ሚሊየነ ሄዱ ዮዌ ዲሰኒዩ ካነነ አከሲ ገማ ምርጋ ኦሮሞ ኤክሲሱቲን ቆደ ሂንቀባታኒ ጀዳን ኦቦጌታቾ ረዳ ገመካኒ ጎዲነ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ከሰት ሃለ ጅሩ ነሞን ጅራቶ ተአምሩ ዱብሴቱር
አምሩ ይጣቀጀል ከበቀበቱ ካኒኒ ሞርኔረ ጅሩ ይጣቀጀል ከበቱ አይታ ከለሳቲ ካኒኒ ሞርኔረ ቱረ ጉዲያ ከሚሰ ከለሳቲ ጀቻራ
ማል ጋፊንሳኒ
ጋፊንሳኒ ቶኮ ሄደልፈሊ ካኒና ከቦ በቀለ ገርባ ደጅኔ ታፋፋ ይከመኒና ለምፋኖ ሞቱማ ናንጎሳት ከየደሜ ሂቁሩ ደረሩ አጄሱ ሙራ ሀዳ ደኩላ ሸደፋን ምርግ ዲሞክራሲ ወጂትኑ ፋሂ ከሙላ
ማል ጀቹደ
ምርግ ዲሞክራሲ ከኬኛ ፎንት በራየ ጅሩ ካምብራዳ ወንቲ ታአጅሩ ሞ ካምብራዳ ኢንብራኒ ሳሚች አልቡዳን ኦሮሚያ ኬስ ትራዋታማ ጅሩ ከኬኛ ፈ ለደደም ዲፋ ኢሻክ ሶፋረት ዮፍገኒ ለደባየት ሳሚች ለፋስተ ሳሚች አልቡዳ ደግፈማ ትጅራ ኢነኩን ራራ አባቱ ካንጀሩዳ ኢሳን ካና ቀበቴቱ አምሩ ዊጣፈራ ከበይ ኬስማ ጋፋ ኪጣታፊ ሮቢ ከኒን ፊንጨላ ቸናራ ፍረጀቹዳ
ኪሪደ ከነከ ግግገሰ በረቶተሞ ጅራቶተሞ ኤኙዳ ካምሩት ግግገ ፈመናንጀቱ ከነ
ጀልቀባ ካን ጀልቀበ በረቶተ ሰረርካ ተቆፋ ሰረርካ ለማፋ ከስመስ ቆጣይነራ ቦደ ኬሰ ገሩ ጋፈሮ ቢስ ጋፈከ ኪጣታሞ ኡመተ ማጋር አምሩት ትደበላሜ ዱካስመ ዱካቱ ረነምሩ ከተሜሩ ቢንዲሆና ማቶኮ ቆዳን ሂደኒሩ
ኤኙ ከዱካሰ ከነ ዱካሱ
ኮራቢትኔሳ ወራዳምን ትጅሩ
ማጋላዱ መሰነ ኬሰ ጅሩ
ማጋላ ሰመንጅረን ማጋላ ሸንዱ ያረጋጃርቴ ማጋላ ሊቦር ከንታንጅራተን
አችራዱ ፈንጀቹል
ሽራራጋኒ ቶንሳን ኡካሳቱራን ነመይዳሜ ከሳቶ ኮፍታሙ ፍቃዱዳ ንኩን ደልደላዳ
እንንም ቶኮይ ደሜናንጀቱኩን
እዬ ኮራታኒ ገድገጥ ኢታኒ ማለሆማ ሲንጎኔ
አማጋላክ ፈሜራ ጀቹል
እዬ ገድላክ ፈሜራማ ናራ ያረጋጃርቴ ያተለሰ ካሚሳ ሪሬ ጉዳት ማጋላ ሊቦ ከሰቱረ ሪሬ ከነካንቁጤ ተበራቶተ ሰርካቶ ኮፋ ለማሳ ተፈት መቆጣይና ጋሩ ከኤሰ ጉያን ሱንዳባ አንቱሬቲ ኡመነፌነ ካንጋባዱ ከሱኒ ትደበላሜራ
ገመካኒን ጎድና ሀረርጌ ባናኖ ጋር ሙልጣታፍ ገመብራቲን ኢሪሪገገፈሙ ልቡና ማስጠበሙ ጅራቶኒ ሶራፊፍሰኒሩ
ገምካኒን አመዋቹ ጎድን ሀረርጌ ባሃከስቲ ኡመቴ አርዳ ሂሪር ባይ ረክን ገርጋራ ሂማቴ የጀደኑ ትደጋው ጅራ ነምኩን መቃውፊ ይመቹም ፈኔ አሞ አና በደኖራ አከን ጀደ ረክን ጅሩኑት ሜ ማንት ጅራ አርዳ ኤሰ ትሪር ባታኒ ረኮንቴሳ ማሊ መጣኒ
ወነ ጎሩምሳ
ana guddinu magala gogaro kesetti bertonni rira buudani gafile addadda gafachati toni gafile kenya bertonni feyna kanen sababu maastra lani dibiraman akkan wi kamanje chuge kanen kan fakkani gol kabade denama saati sibira egalen yero tufanti uyu rata magala guddinu tiramu makina lamandu fudan bitni seniti jira sanwa gol kabade akkuma haraddali amu jofetti firiri be namonni jidamu heddu wa jiranu jicha tumansi fi rakkon heddu wal tifu biran jiru heddu rakkacha jiru chireti
esat ba tan erirkan
edira magal mo sey fetti gatti ba ne gatti bille ga fachalle da den no gori chaul
ummata tbaye
ummata fi beretoro sadir kala musa magara gobaro
sajal qabdan esat fi tan erirkan
mano gori musa sadir kala musa da belete ti fi sadir kala ko fati zo le develete magala sanguzu kesna no alle unni warana magala buddun kira no bu fi addin
adun facas jechuun nagumaan isaan jechuun gala jedhanii isaan facaasan moo maaliin isaan facaasan?
Makiina lama kadaddeen dhaabarraan nuti ifumaaf dhiyeessu. Bakka nyaan jiruuf namoonni hidhamanillee maqaa isaanii qaban hin qabu ni jira.
Hiriirum sun irraa moo duraan hidhaman?
Hiriirum sun irraa hin danda'e.
Fakkeenyaaf eenyu fa'a?
Fakkeenyaaf Ibsaa Mohaammed, Ibsaa Kaasim, Ibsaa Abdiroomaan kan jedhamanii fi namtichi tokko kan humna waraanaatti ilaagale obbo Maqaadamoo kan jedhamu.
Maali? Barattoota moo jiraattota magaalaa moo nama akkamiiti warri kun?
Ibsaan barattoonni kaduraa sadeen sanii ta'ee kun immoo waraana irraa kanaan dura galee waan jiru sabuma san sodaatanii jedhan obbo Maqaadamoo kan jedhamu. Magaalaa Goobaa Harootii fi Araddaa Liyaamoo jiru ollaadha isaan kun. Karaa gaara mul'ataatti cufamee jira garuu humnoota waraanaa baatii sadii fi magaalaa guddinoo tiranii leenji'aa turanii. Fakkeenyaaf magaalaa keessatti guyyaa kaleessa namoota 500 ol caalan naannoo buufata telekominikeeshinii keessatti akka dirree waraanaatti qabatanii taa'olan sodaa hiriiraa jechuudha.
Jechuun waraanaatti naannoo teessan hedduu jiraa jechuudha.
Baay'inaan nama 500 qabu.
Waraani moo? Eessi jiru waraani kun?
Magaalaa guddinoo keessa ji'a sadiif kan turan.
Magaalum keessa ta'anii kaambii waraanaa keessa jiran moo eessa jiran?
Kaambii waraanaa sun ta'een buufata poolisii gararratti mana isaanumaaf tolfamee qophaa jiru jira duraanii.
Baddannoo keessa? Aana baddannoo?
Sana keessa jooranii nama sodaachisaa jiranii guyyaa magaalaatti illee namoonni immoo fakkeenyaaf guyyaa kamisaa baay'inaan magaalaa waan ta'eef namni magaalaa gurguratee oduu sodaate baadiyyaarraa illee dhufuu sodaatanii jira.
Kan fakkaate jechuun magaalaa baddannoo narra.
Ji'a sadiif nageenya narkannee haalli barumsaatti illee mana barumsa qaqqaalina sadarkaa lammaffaaf baddannoo illee haala walitti fufaa ta'e gaggeeffamaa jiru ijoollee namoota waa xiqqoo kan barachaa jiran sodaa waraanaa ta'e jechuudha.
Rakkoo jiraattota himatan ta'an irratti bulchoota aanaatii fi manneen barnoota gargaraa bilbiluu fi allee hin taane bilii waan akka akkaatiin cufame. Obbo Mohaammed. Akkam ooltan fayyuma. In jechita bilbilu kun isin dhagahu.
Asoosooti taabee si sottoe.
In dhagahama. Bilbilii bulchaa Araddaa Goobaa Harooleen kan obbo Mohaammed Ahmed jechuu bilbillee wal dhagahu hin dandeenye itti deebilee bilbillee jennaan argachuu illee hin dandeenye. Hello.
Hello.
Obbo Mohaammed.
Yeah.
Akkam ooltan.
Akkam.
Bulchaa aanaa Liyaa Maajuu. VOA afaan Oromoo irraa bilbila Washington DC. Sora maqaan kiyya hiriirarraa naannoo teessanii bahan jedhan kanarra sila maalti jiraa jenneetti namni hiriira bahanii uummati hiriir bahee jennaan uummata illee xiqqoo rakkisaniillee jedhan himachuu jiranii waan gam keessaniin jira sila hiriir uummata kanarratti akka waan jiraan nutti himatan jennee isaanii bilbilne.
Waan agarra nuti nageemale.
Oo hiriiroo maatu hin jiru waa tokko illee hin baane namni. Haloo. Haloo. Obbo Mohaammed hiriirri hin jiru jettani gara keessanii magaalaa keessan keessatti irra hiriiroo maatu hin jiru jettani. Bilbilli kun akkanaan citee itti deddeebinnee illee bilbillee jennaan argachuu hin dandeenye.
Achuma Harargee Bahaa keessatti jiraataan magaalaa Guraawaa immoo akka jechuudhaan sooraaf ibsan.
Guyyaa afur dura jalqabee handa irraatti hiriirri mormii uummata naannoo guutummaatti dabalatee gaggeeffamaa jira. Hiriira kanaan kaleessa aanaa Guraawaa kana zoonii Oromoo keessatti namni lama kan lubbuun isaa ba'e ni jira. Maadii isaanii ammayyee fi. Kaasii Abiroo mataa namni jedhaman Araddaa Raasaa jennetaatti wareegamanii rasaasaa mootummaa dhufaatteen.
Barattoota moo nama jiraata magaalaa moo nama akkamiiti?
Qonnaan bultoota abbootii manaati namni tokko kan jiraatu umriin isaa nama waggaa 60 jedha maatii isaanii namni jedhamu.
Waggaa 60 keessa?
Gara 60 keessa barattoota isaan abbootii manaati iddoo hojjetu jiranitti dhufaatu.
Kaanoo maqaan kan lammeessoo?
Maqaan lammeessoo Kaasii Abiroo mataa. Kaleessa Joonisaan kun isa sanii wal qabatee har'aa isaan sana waayu kaleessa galgala irraa kaasee fuutanii gara mana yaalaatti nuufan jechuun bukaasa humnoota mootummaatti hedduun baay'ee dura dhaabbatanii wal bukaasaa bulanii.
Eenyu feentu walitti dhukaase? ufira deebisan jechuun maani ufira deebisan jechuun nullolina jedhammoo maani ufira deebisan
humna isaaniiti ol baay'ate akkasumas boombiin haaraa kun homaa godhuu dadhabee itti aanii dhuma dhagaan ofirraa gara duubaa deebisanii amma loltoonni asi baqatanii gara magaalaa aanaatti deebi'anii jiru waan agroo
kun waan ardaati
waan ardaati akkasumaan ammaas ittuma fufee zoonii laaftoo keessatti aanuma buraa jala zoonii laaftoo kan jedhamtu jira zoonii laaftoo kana keessatti magaalaa laaftoo magaalaa mooji aashaatii fi laaftoo dhalataadhee saalatti gaafatti hiriirri guguddaan deemaa jira guyyaa irraan kanaa hiriira kanarratti dargaggootaa fi uummanni magaalaa laaftoo hidhattoota mootummaa kana guutumatti tarkaansi irra fudhatee dhagaadhaan hiikkachiisee qawwee jaha harkaa fuudhee qawwee torba harkaa fuudhee qawwee jaha manguddoonni kadhatanii nuti fi jabeessa jedhanii dargaggoota harkaa yoo fudhan qawwee filaati yookiin qawwee nama shaambalnaa jiru jedhamu dargaggoonni harka qabatanii dhiisaa jiru kan isa irraa fudhan inni danda'amee ambulaansiin fuutee dandeenii
arda kun jarri reefu jaarroleen namni lamaan lubbuu dhabanii kalee lubbuu dhabanii innaan awwaaluuf dhufanii jennaan sun awwaalamanii arda awwaalame jarri sun lamaan.
Inni awwaalamne akkuma awwaaluuf jedhaniin humnoonni mootummaa dhufanii waan beekumsa uummata kaasanii uummanni akkumaan hiriira ba'ee kan warra oole waan awwaaluu namni yaadu hin jiru. Reefu kun hundi madaloota isaanii firoota isaanii bira jira maatii firoota isaanii jira.
Jarri kan meelaa maan maqaa irnaa ta'e bammallee.
Maatii isaanii ammi beekisi taasisa biroo mataa jedhamu kan.
Jaarsi namni tokko nama ganna jaatamaa keessa jiru jettee namni kaanoo.
Namni kun umriin isaa akkas nama jaarsaatiin fi namuma naannoo akkasumaa ta'uu fi soddoma hedduu jiru taasisa biroo mataa.
Kanaafuu yoo aanaa guraawaa keessa guyyaa afur hiriira baahumatti jira namni.
Baay'ee tumee waliin bu'aa jira humnoota mootummaa dhimmatu humna karaa nagaa sagalee isaa dhageessu humni loltoonni mootummaa waan irra dhufaatan qoramtumee kan Oromiyaa. Uummanni illee akkasumaan wacaafaa qopheeffatee guyyaatti aanu wacaafaan ba'ee.
Wacaasa jechuun?
Wacaafa jechuun waan dhagaan itti darba ta'uun dhagaan gubbaarra yaabee ittiin dhufaafamu.
Furriisa yookaan gullummaa?
Isa qopheeffatanii ba'anii guyyaa sadeen walitti aanan kan akkasumatti isaan ofirraa deemsuu danda'anii jiru.
Taan waan natti koom qabdu?
Waanin naan koo qabu kana danumaan bira.
Rakkoo naannoo sana keessatti mataan irratti itti gaafatamtoota naannoo sana bulchaa aanaa Gurawaa obbo Ibrahim Yuusuf. Itti gaafatamaa nageenya naannoo Gurawaa kan obbo Bakarii Raajifaatii fi itti gaafatamtoota gargaraa bilbilee argachuu dandeenya akkuma arganneen itti deebine.
Gama biraan Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti haala turee tuujubeef kan ibsan jiraataan tokko immoo akkas jedhan. Dhaggeeffattoota keenya gabaabina yerootiif dhaabuuf dirqamneerra wixatatti deebina haala mormii Oromiyaa keessa kan waliigalaa kan ilaaleen ministeera koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa waliin har'a marii bal'aa gaggeessine wixata guutummaatti dhiyeessina nu dhagaa nu of kalchaa dogoggora uumameef.
Qophii keenya caqasaan hin galateeffannaa yaada qabdaan nu barreessaa nu bilbila meetirbaandii namaan kan qophii keenya irratti caqasuu jirtan tun 25 fi 31 yaadi san nu barreessitan waan hedduun nu qarqaara waan nu deena nu qaabsisa waan nu wallaallammoo nu barsiisa iimeeliin keenya dirsanii deebineessanitti himna afaan oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaati horn@voanews.com ammoo maqaa iimeelii kennaati kanaafuu yaada keessan nu barreessaa nu bilbila qophii keenya caqasuu jirtan tan intarneet irraa televizyiinirraa raadoonii fi waan gargaara irraa caqasuu dandeettani gam kennaan qophii. Buitatati wala garra naga kesi nutura bukunda dansa kesi tura sakanta fana mara jalgaba naga ambulu kamkena.